haujapateni bwana. Jamani, wanangu nyama 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 nyama, wanangu nyama 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 nyama, jamani nyama nyama,
wanangu nyama nyama.
Wanyama ng'ombe kikori ni tamu sana, ila nyama ya bonde ni kaya nyewe sijaona. Wanyama ng'ombe kikori ni tamu sana, ila nyama ya bonde ni kaya nyewe sijaona. Na beri nazi kikori ya kapaka wanga goza nyama zote ya kara nyama bugana. Kikori ya kachacha gagota nyama zote ya kara nyama ya simba. Wanangu nyama 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 nyama. Chagwaza nyama ambayo naipenda mimi, napenda nyama ambayo ina vitamini. Kwa waswahili wanasema inaitwa ini, kwa waswahili wanasema inaitwa ini we nyama.
What? Jamani,
so nyama Maria ma Jasmini warata, hata ya chatu ikika mina hiria mama wewe. Wow! Wanangu nyama 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 nyama, wanangu nyama 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 nyama, wanangu nyama 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 nyama. Wow! Oh jamani, mini kishare wa sita kinyama buchani.
Hata ya
kuna mama, mini kishare wa nataka nyama porini. Jaman, basi tena, so nyama mbagala vingweta mpaka kima. Weni kishare wa nataka nyama manya. Kama pipi siaona nyama iso, weda na nyama iso, siaona nyama iso. Wanaku kama pipi chesesha nyama iso, wanaku nyama iso, chesesha nyama iso. Wanaku kama pipi, atari 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 yako. Jamani, wanangu wabanda mobu, awa mwanangu sinde bada, wanangu wabadi zuna, awa mwanangu mgiriki mgaigai, amsalimi wakumitaka braza shorira, awa mwanangu kamkubwa kitoi babake na mdori, awa kanti wizi, ai, awa mwanangu Tokyo Japan, Japan, awa kamkubwa dirunga, ai, jamani, wa, awa bie namba na upiga umepigwa. Atari atari apo.
Conversar, conversar, conversar.